Pesca fe banga, 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 banga.
DJ Arika.
Toi t'es bon qu'à planer. Ouais, je sens ta sème, j'ai la boca.
Peigne moshi lazima kindukulu. Peigne kuku lazima wepukulu.
Iko bie, rada safi ko bie. Iko bie.
Tachi, utasikiza toki, jisikia we ni mklasi. Zitokia dile githa, unasikia tukuvua shati. Situko pati buda, usilete masharti. Na denge mejibeba, ndio nawe kwa katikati. Tuzme nishika, niko rada na wakati. Wese umesundwa chemba, tusifike uko kwa panti. Ini banga kwa uko rada inakubeng. Deng, umezi seti na uko jaba na kidem. Kani chain na pitanga tu kwa gang. Knees and toes, baby bend for the king.
Indole doba muski zanki wa mogoka. Ilele doba muski zanki wa mechoka. Doba ukisikiza mashetani zina toroka. Doba ukisikiza ziwa zmeshika roi na shtuka.
Watu ni wengi ujifanya kwa kulagi mabom. Lakini wengi wanachoma. Wengine utona gati bado situ na gafom. Lakini bado tumesoma. Patana pia na mimi nkizi chemba izi machom. Nasaka vile jonda bonya. Patana pia na mimi nkizi chemba izi machom. Nasaka vile jonda bonya.
Oskini mejipanga niko na kashamba leo ni joba aluta. Joba aluta. Oskini mejipanga niko na kashamba leo ni joba aluta. Jobo.
Yaje jama unimeja aka Rotagarama aka Okwankwo. Unasikiza matiki tiki tiki za DJ Arika. Ustoki hapo badai
EDDFD Records.
Toto to, si toto
la, la.
Nimeshinda loto
la, la.
Kukupata mtoto
la, la.
Basi wewe wanani, niambie wanani.
Kwankwo
wanani. Kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta. Naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwatafuta kashimu ya shindano. Umanzi ni mhandi, anaka kuitwa miano. Mchore, mwambia potele. Mwambie na kupenda, itabidi ya zoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu, lipenda mse wa kitani.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu we. Wendo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto. Kunipata toto. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani. Wanani. Kama sio wangu.
Haters wanasema mteme njo upenye, na wajibu ini ndwali undwa heaven. Usiseme sikusema watasema, watachoka na watachana mapema. Kwa offender ntakuwa the defender, bulletproof tutabai pia na mandenga. Alihalo sita inyanya kama nectar, temanit na tomato sauce.
Chikali vile geto na kachakaza Kunya taga boko boko ni bilio ya neno kunyamaza. Yeah, you turn good man to be bad man for your lover. Yeah, you wanna eat, I go give you kumkumba na ikasava. Papapa soft, kuna kipili, base ni chune, yote michili. Kula banga, ili tebili, acha simata na shawa unekiri. Baby, you don't know that you're the one who lives in my soul. I want you to know I will never let you go.
De esos que te ponen bien contento, de esos que son pa' bajar bien lento, de esos que te hacen perder todo el conocimiento, perreíto, pegadito contra la pared, de esos que la gente te pide otra vez, de esos que le gusta poner el DJ, de esos que bailamos todas las bebés. Perreíto, 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 de esos que le gusta poner el DJ. Siempre ando clean, siempre ando full. Siempre flow caro, you know how I do. Siempre en lo oscuro, nunca donde luz. Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú. Me roba el show cuando bajo slow. No pido perdón, sé que me sobra flow. Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta. La que dispara y nunca falla. Uy, al que no le gusta que se vaya. Bitch, fuera que llegó Mariah. No me busques papi si no da la talla. Uy, pe, perreito, pe, pe, perreito. Pe, perreito, pe, pe, perreito. Pe, perreito, pe, pe, perreito. De esos que le gusta poner el DJ. Pe, perreito, pe, pe, perreito. Pe, perreito, pe, pe, perreito. Pe, perreito, pe, pe, perreito.
An exclusive remix.
Leo atuendagi madisco. Mtoto kwa fast, check hizo pisto. Komesha mademo na jifanya wako fair. Komesha mbaka waishia kwenye wheelchair. Waza city cousin, kama bia dozen. Singisha hizo pisto kwenye mchongo doni pambe. Akili za gambe, komesha wapambe. Na mkwanda kwenye warren, so baka nijichangi. You better know man, I'm crazy kwa penzi lezi lezi. Fair sizi chezi, chizo mitaya mbezi. Ondo hizo nyegezi, kumpanja wa mapenzi. Napigia mara moja tu, upendo siwekezi. You better know, so fair.
So fair.
So fair.
Oh,
so fair.
miso.
Sio fair.
You know nini som sokoto.
Sio fair.
Like the way you dance bro koto.
Sio fair.
Sio rumba nindo mbolo.
Sio fair.
Ingo, jona we du tambe. Nyaragasa baby don't stop. Nyerera, nyegera. Mbatira baby don't stop. What a guani, babi ni, baby please don't care. What a guani, mi uno ya fancy.
Sio fair.
Huku na kule, unatweki kashane.
Hey, hey, hey. Staki de maji mamoja mablage mbea. Kijia shumara de moja uga gita la godea. Mtoto swazi vita ya pesa ndo naichochea. Wameta nesu kwa kizima umeme tunazomea. Meka mwili ni enga na street ya now spread. Chawa kabili sepenga unapigwa bucket. Boga zote chusha teka tunaribu market. Ne mwana nipa blow you simombe mate. Sina bifu na toto juice. Sina bifu na toto juice. Sina bifu na toto wana juwa don't down it for you. Sina bifu na toto juice. Sina bifu na toto juice. Kwa mistari na piga na pastiche speaker boom.
Sio fair.
Sio fair.
Sio fair.
Sio fair.
Sio fair.
Oh no.
Sio fair.
Uno ni kuwe mtoto ni so.
Sio fair.
Uno ni ni so msokoto.
Sio fair.
Like the way you dance bro koto.
Sio fair.
Sio rumba nindo mbolo.
Sio fair.
Genje,
tell you, Mije ya mzing, sayi niko ching ching. Luge ya kimombo adi niko jing jing. Nimenyanya, niko dim dim. King king, matululu ting ting. Ade bad man, niko pin pin. Wash ako futi sito skija di kwara. Kabla niko chai, niko peleke na mtara. Gwala gwala, zied dala dala. Gala gala, watu takudara. R.I.P. Vasco, ski na dirash. Moment of silence to wash ye shash. Juzi wali mok na tileo wamepacha.
Kujambaya ni kugeuze mboga. Na nimebonda vile niko mboka. Machingri bado zinacheza kwa mongo. Na kucheza mbaya ukizidi kutafash.
Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mambogi, wako mamoshi. Tuko nzakwa, wako shomwi. Na mariambes, wako mamoshi. Lukudiriba toja imenywa kungira. Alele, leo kusere kwa pira. Na machaji leo tuko maondira. Makangethe ni manduki za mafila. Shashola, dosiezi ishibila. Kakidim na kiliet na warena.
Warena.
Kwa kichuwa mna wavuti ya mbegega. Roundi itapigwa meteveka.
Kujambaya ni kugeuze mboga. Na nimeboda vile niko mboka. Machimbi bado zinacheza kwa mongo. Na kucheza mbaya ukizidi kutafa.
Tuko zakuwa, wako show. Na mamboki, wako mamoshi. Tuko zakuwa, wako show. Na mariamu.
Watching out my life would ever make a boy retreat. Anything you take a boy, if it sucks, see me happy do it. This journey kinda long, but then we can't take defeat. And any touch I give, and I may just go and delete. Me know me see the light at the end of the tunnel. Judge be me guide, know me can't fumble. The journey of life, keep walking. Don't stop, keep walking.
Lazima ujikaze, baraka za muona uzipate, pate.
In the journey of life, keep walking. Don't stop, keep walking.
Lazima ujikaze, baraka za mola usipate, pate.
How long will you wait for it? To see what you will make for. Wewe ni shujaa usichoke.
Shujaa usichoke.
How long will you wait for it?
Oh, yeah.
To see what you will make for.
Yeah, shit.
Chuku ni soso mole. Mina ninginia Kumana tini popowe.
On the beat.
Kiru chungu Nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia Sizinguwe unisumbuwe wewe. kitu na boxi. Usiku nipe shoti, ama ishike magoti, nileweshe mkomboti. Mwenzako imeshankolea, my baby boy. Ukenda zako minta nyongonea. Mwenzako imeshankolea, my baby boy. Ukenda zako minta nyongonea.
Acheliza, baby unapenda vya giza giza. Kama ujanizoe,
achajua liza
baby. Manara haya kuingiza, ujue inapotokea. Unapenda vya giza giza kama hujanizoea. Mama unafanya tembo kutwa na dindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo wale wanaojipitisha vitonga. Penye dhiki na shuruba pikia kono ulinikumbata. Pikipiki upande uba popote lipo ukanifuata. Bado wananita mzugaji, sikizi hata yako mahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji. Panda nipande tumwage mbolea, baby. Ukitaka tena tutaendelea. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Ukitaka tena tutaendelea.
Acheliza,
baby unapenda vya giza giza. Kama hujanizoe,
acheliza,
uwe inapotoke.
Jesus!
Nothing when my eyes never see, but now God over everything. So many things where life don't teach me,
and I still don't learn.
Every morning when I wake up, I'm on a total thank God. He did bless me even when I know the try, when I know the try.
Again I say God won't run or recommend.
Again I work up in road won't run or solo.
Wendo my kadi, sita wacha kukunyonya wendo my kadi. Mzalendo mkesho takete na kuwa kandri. Visit me wendo food ile na itaji. Tuna keme studio fanye saba yodo jigale. Dendi bed mora kata pokilo nyori jaberi. Saman kodi dungi njeni kora loyo jia mwa mata kwayo kende mwonge kata apology. Fuck to seneko muta soma chuma yology. Kako yellow kama school bus. Misiki mapenzi bazi suni school bus. Nisa fall baby girl suni pool bus. Kasa bunzi na singa ni cool bus.
Time imefika tuingie quarantine. Na nina painting ndani ya quarantine.
Na sai tumelewa ndani ya cool bus.
Time imefika tuingie quarantine. Na nina painting ndani ya quarantine.
For me to break me na ni lazima ni mkate. Bibi tandaze ni kupake. Sanitize kabla uje paka mantena. Akikonga busy mina give kanga ata. Anakonga queen so na mbaga king size. Hamishika dona na taka kui baptize. Wet kama ocean so that ship sita capsize. Ime mnice anataka tui come twice. Enami valentine mesa bedsheet. Girl you're so sweet but si poop on repeat. Baby girl kaya dan know you make me complete.
Ami ya lona make you damn quit. No me can quit. Time me fika twingie quarantine. Na nina painting.
Turn it up
Tanya quarantine.
Na sai tumelewa ndeke cool bus.
Time me fika twingie quarantine. Na nina painting. Tanya quarantine.
DJ Arika
Foto moto. Inaleta ndoto moto. Foto moto.
ndoto. Si unajua we ni ndoto. Nikicheki hizo foto zako zinanipea mandoto. Mtoto noti unanichanganya na uta usiku ukinifanyaga. Ye ukinikanyaga utanipenda kaboy la makaranga.
Señor Alejandro, you have a visitor.
Snadi flow.
Amekambila ngoda na nyonginyo.
Nimekambila ngoda na nyonginyo.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first aid kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to. Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to. Pata verified account, utapata more likes without a doubt. Watasema uko after fame, yo si clout. Arimis is your best friend, say a drought.
Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo. Kuja leta form, niko na mandom. Kijani niko solo, nanuki ya kolon.
Noti the flow umekuja kutaka.
Chief inspector umekuja kuchapa. Quarantine, quarantine.
Kondiko zimeisha hadi kwa canteen. Vaite, unajua kote. Niko na picha zake akipigwa ndole.
Tuache aibu za kudinya na kwa choche. Basta rhymes alipatikana yole.
Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto to. Foto moto inaleta ndoto moto. Foto moto moto.
Nimetoka mbali na matali na mama vihadi ya ni dema ifam today. And anything the man is free me come unconditionally. Love today, I give my all for them. Them are right for me all the way. And if you say you never did it, then you never really did it. You're the phone today.
Glass, glass, Cuba nazo zimewaka. Cash, cash, waiter wechafua hapa. Shot after shot ni long night. Meza iko messy tuna ball na bako za baka. Pay the price, wecha leo miniti nice. Mbota ni presidential, hakuna mavice. Dondo bado ni ile, bado tuna rise. See the feeling is amazing when you choose wise. Bado nashika na washikaji wa back then. Front row na mistari zilichoro back bench. Walitupa bu before watupe shangwe. Sasa tumefika, ona chorus
ni ya kawe. Nimetoka mbali na machali na mamanzi hadi ya nidema ifam today. And anything the money for me come unconditionally. Love today, I give my all for them. Them are right for me all the way. And if you say you never did it, then you never really did it. You're the from today. From today, from today, from today. You're the from today. From today, from today, from today. You're the from today.
From today, mind your form today. Mifanya ngoma kali, mind your song kore. Kopendi ngoma zangu, basi go away. Mushinda kama Red Bull, niki fly. So nipate kwa bank, niki bank madola. Mfuke pigi tizi jo inanona. Na haikuwa hivi, yani ni mola. Sasa ona, ona, oh my guys, the ballers.
Girl, them, leo ni nado. Show up tonight, tunadili dalido. And my man, them, leo ni na phone. Pull up tonight, kuna mizinga waruru. Girl, them, leo ni nado. Show up tonight, tunadili dalido. And my man, them, leo ni na phone. Pull up tonight, kuna mizinga waruru. From today, from today, from today. Yonder, from today, from today. From today, from today, yonder, from today. From today, from today, from today, yonder, from today. From today, from today, from today, yonder, from today.
Nimetoka mbali na machali na mamanzi hadi ya nidema ifam today. And anything them I need for me come unconditionally. Love today, I give my all for them. Them are right for me all the way. And if you say you never did it, then you never really did it. You're the phone today.
I don't know why. kissing the two lips. Ooh, and you're touching your tune it. You're bad and you already proved it.
You may not be a movie star. You may not drive a big fast car, but I love you.
Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi, ama vipi.
Ex wangu anagonga miaka 60. Kenya ili ni bamba ni machiti. Kumewaka jopunguza pilipili. Mboka leo ni kungono kwa ofisi. Dwanzi amejua ana akili. Na mademu waliacha kuniamini. Junatunga hadithi kama shairi. Na wakula kimoja moja kisiri. Ifikati leo legendary fisi. Nataka bibi ana hustle kama mimi. Nataka bibi anapenda pia miti. Askwe mshamba kama DJ Shitty. Mindo main plug ndani ya kamiti. Next year napanga kuwa na kitambi. This year jo form ni walami.
Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo kana chekeshwa ama vipi. Metoka janta bana luku joy kotiki. Anika drinks no mayengs wasichifiche. Boto zifike kwenye gram ndo watishike. Benzigi ama vipi tuwashike. Maji katwe bana gala lazima shikwe. Dogo mdogo bila teke tukatike. Tufike jake we Kenya kenda ni akiche. Hapa katwe futi bana ndo the mission. Nangata tumeshika jiji ama vipi. Katuko 18 polite parafiki. Bia mbili policy tukiwakiche. Kamecha chicha leo swimming ni kwa deep end. Nacheza offense kiasi yake defense. Na weather mbili za kunyebelea the female. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi. Leo tunakatesa ama vipi, ama vipi. Leo ni kusengenga ama vipi, ama vipi. Leo tunawateka ama vipi, ama vipi. Leo ni kusereka ama vipi, ama vipi.
Sama wenu wako kaji, type ya mfamaji. Simfikishaji, mademu hawakuhitaji. Kama we mzamiaji, pia ununuwagi. Sasa leo mekanyaga show, tambulia maji. Twende juu, twende chini. Shikide, iwe huku ama kule. Mukide, lete bata, lete kuku. Tushibe, tuna madeni. Poa,
tulipe.
Mi raisi wawo,
raisi wawo, raisi wawo, raisi wawo.
Kiboko yao,
kiboko yao, kiboko yao, kiboko yao. Shestai, wazamiaji. Shestai, wakina dada wadangaji. Shestai, warokokaji. Shestai, wakina kaka wapigaji. Shestai, wazamiaji. Shestai, wakina dada wadangaji. Shestai, warokokaji. Shestai, wakina kaka wapigaji. Shestai.
Oya wasani, mimi naitwa Madi. Nasikia nye wengine sio vyo vya jamii.
Oya nye wasani, mimi naitwa Madi. Nasikia nye wengine sio vyo vya jamii.
Mnagombana, mnachukiana. Kuna wengine mpaka mnarogana. Kina baba, kina mama, wote kundi moja, jana mlichambana.
Na nini kwa nini watangazaji wa mbea? Ngoma sio kali alafu mnatetea. Na maneno mengi kelele za kidedea. Kwa hali hii ndo maana wanapotea.
Hey, what's up, people? I'm your girl, Sironka, and you're chilling out with DJ Aluka. The bad is selling
on my chuka. Me feeling anger, ya tuka. Me said, yo, ya tuka. Me said, yo, mo kwano, go ya tuka. Kulo mo kwano, go na chuka. feeling anga ya tuka. Message yo ya tuka. Message yo mukwano boy ya tuka. What a gandem, you de bandem. Yo what a body baby show them. Me like to feel your body like a play them. Nengama ne mikwano jange la bayo guy. Ye boy yo paint tanza siga kwa karanchi. Umisawa nkola konga wani wondo banji. Hasibaki twende mbere sibaki. Mini sikati bikini towani shati. Yalo no zebadaba teto basukusa. Baba babeba se. Omukwano kujude. I'll love you every day, yeah. Kulu omukwano gwona chuka. The feeling anga ya tuka. Message yo ya tuka. Message yo mukwano gwo ya tuka. Kulu omukwano gwona chuka. The feeling anga ya tuka.
African girl, you come and up in my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money passion a bitter. For my area, they call me Godzilla. For the brand, when they young, pata pata. If you got chance, make sure say you bitter. If another nigga want carry my senorita, I go chop on my life, say I move it down.
Bad boys like you.
The love in the shinidia. Biggie back away, they make a bad man shot aroma. Filumina do the desi wine for the conga. No fit to leave you for any reason.
I want to invest in your body, I want to invest with my money, You know say now you are go marry, How many pickin' we go bunny, This our love no go funny, Me I no go play with my shorty, Anytime I look at your body, Yeah, you they make me they honey, Shorty, yo, your body make me go down low. Waiting I go do without your love, African girl, you come and up in my bima. You know me, I really wanna take you for dinner. You know me, I get the money, passion a bitter. For my area, they call me Godzilla. For the brand, money young, pata pata. If you got chance, make sure say you bitter. If another nigga want carry my senorita, I go chop on life, say now say move it down.
Bad boys like you,
all right,
then. I like bad boys like you.
Find your booty girl, show me now. Oh, you got to find the guitar. See in my life now, I'm falling for ya. Leona, Katika, baby, show me what your mama get about. Tini mili mwaga kanote. Zungusha, kinyi nyi nyi mkia wapweza. Sungurani kupika roti. Samba loketo. Mina kakata chini panga la mawayo. Mbegele, kama mabeto. Akajui kununa ka baby fecho. Bebe, kanataka pigo na mina kapandisha ka ushushe mpigo yani. Ningo mwazi kwa kwa kwa.
Allo, 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 million dollars, bébé, tu go ça. Bébé, fais du sale. Allo, 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 million dollars, bébé, tu go ça. J'suis gang, oh, game, boy, ne joue pas, bang, bang, bang. J'suis gang, oh, game, boy, ne joue pas, bang, bang, bang. Bla, 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 ta pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Bla, 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 ta pouki. Ferme la porte à la pouki dans le side. Pouki. La porte à la pouki dans le sac. Pouki, pouki, pouki. Ferme la porte à la pouki dans le sac. Ah, depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, j'ai vu dans ça. Depuis longtemps, ah, ah, j'ai vu dans ça. Bye bye, j'ai pas besoin de bye bye. J'sais pas fort, là j'ai pas le temps pour pas. J'sais pas fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bye là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. Pour des pipettes, ça va claquer, crack. Pour les bombes, ça va grave, qu'écras. J'crois que c'est leur ding dong.
J'suis gang, hors game. Boy, ne joue pas bang, bang, bang. J'suis gang, hors game. Boy, ne joue pas bang, bang, bang.
Mini Cristiano ka Ronaldo, si chezi vi Messi. Kama gavana wa bado, ruki kasina. Unaruka kipetero ki Yesu. Kata history, kana kata na kisu. Jumi, upenda magoshodo. Na blend, konyagi na kavodo. Ke moda, ke nani reke modo. Zina nice kama devo, aga dondo ah. Kami ni Samson, nye ni Delilah. Mame kunasa, kama Raila. Icho nyanya zimeret, macho kam China. Kona kina maina, na mademo faina. Mapema, mapema very fast.
Minajua ati we unanijua. Kani trust unajua ni kushua. Kemoda chama moja majua. Na kulai kwa lai na ninajua unajua. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast. Mapema, mapema very fast.
Mapema ninataka kukemba. Nimeshindwa kusema na bate nyuma ya hema bro.
Najaba nimeshindwa kutema. Tutoka na tetema cheki. Na hema bro
na tena ye ni bibi ya onje vono unajua sailors walipita na yeye bro.
Mapenzi na enzi kishenzi sichezi kitenzi malezi huwezi bro.
Na mechi ni Messi na pasi kumesi kijana mwepesi na boli ndo kesi.
Mapema very fast.
He movie endo cast.
Midogi endo cut.
She train na get it back.
Mapema, mapema very fast.
Minajua ati we unanijua. Kani trust unajua ni kushua.
Taifa mpaka loko mtoto ni chuma chumbani moto. Mtoto we chuma shambani lako. Kulima mimi changu ni chako. Usha ni soma imi ondoko. Jiji ni homa juu yako. Wetu lini utakwenda. Vipo vingi utapenda ah. Utoto ni tuwahenga. Matendo wala siku chongangenga. Wetu lini utakwenda. Vipo vingi utapenda ah. Utoto ni tuwahenga. Matendo wala siku chonga ngenga.
She a dangerous oh yeah. Mama ni kitu kali ya sa. She a dangerous oh yeah. Mama ni kitu gani ya se. She a dangerous oh yeah. Mama ni kitu kali ya sa. She a dangerous
Atari
oh yeah. Mama ni kitu gani.
Anazifungua zipu kwa mdomo. She shut me down ni sonomo. Toto la michezo mingi sio fomo. Shut them down, it's so no more. Na kuona kuchacha njenje. Na sijali kuchacha tupanche. Makali kuchancha ize ize. Makali kuchancha ile ile. Anazifungua zipu kwa mdomo. She shut me down, it's so no more. Kutula michezo mingi sio fomo. She shut them down, it's so no more. Ni kujifunga mabomu kujilipua. Ni kama mninginio kunizimua. Wana mezaga machungu minajua. She mother everything moving. Anauwa kila kinachotembea. Mafisi wako lindone. Kumuona tuni uteja wanabembea. Mapicha picha watu wana share. Hatari habari zinatembea. Kishingo pande nazipokea. Na hapo ndipo lipo tokea. She mother everything moving.
She a dangerous. Oh yeah.
Mama ni kitu kali ya sa, she a dangerous.
Atsari.
Oh yeah. Mama ni kitu kali ya sa, she a dangerous.
DJ Arika.
First cafe banga, 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 banga.
Ding, 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 dong. People like Commander Wilson. You let please fire ban. We ma MFM. Hippo, hypocrite, shot it wrong. Hippo, hypocrite. First cafe banga. Tick, tack. 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 Fe banga, tic tac, fest cafe banga, tic tac, fest cafe banga, tic tac, fest cafe banga, tic tac,
bad 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 girl ka kriye youpi, boom boom bad cafe bad man digging, bad girl ka kriye youpi, dancehall shatter man kachak bidim, douce mon monsieur ma en pakafon, fest cafe boom bam blakatam,
blakatam,
evoleta son abadaman, fest fes, fes cafe banga, tic tac, 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 fes cafe banga, tic banga, 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 tic banga, 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 tic banga, 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 tic banga, boom boom, bad blag, buzz bad, back it up, hashtag, champagne jack on le chaque table, madame a on laisse au moins y'a quatre pattes. Objectif money mec on pack pack. Apprendre son main qu'on tic back. Pour la tactique j'ai dit tic tac. Tac tac tic. Fais café tic tic tac. Fais café tac tac tic. Fais café tic tic tac. Fais café tac tac tic. Fais café tic tic tac. Fais café tac tac tic. Fais café tic tic tac. Fais café tac.
Let's be real. There's a whole crap load of mixtape artists out there. But we're doing number one because of you.
Real ass nigga getting fucked by the bitch. It is what it is, this some 5-star dick. She a big old freak, it's a must that I hit. It's a hot girl summer, so you know she got it lit. Know she got it lit. Hot girl summer, so you know she got it lit, yeah. No, she got it lit. Hot girl summer, so you know she hey, got it lit, yeah, yeah.
Who a how to be? Who got a lot of D? Who poppin' like a P when he be hoppin' out the V? And who gon' tell him that my bitch is gettin' her degree? And when we say it's hot girl summer, we ain't talkin' bout degrees. Who gon' follow me? Like who don't follow me? Cause even in your new bitch, I can see a lot of me. And honestly, I'm on it cause that shit be comedy. You ain't put me in no brands, but I see you proud of me. I'm just a real ass bitch, give a fuck about a trick. I'm some real ass shit, and we really with this shit. Put this pussy on your lip, give a fuck about the dick. I get that. And then I grab my shit and then I dip.
Real ass nigga give a fuck about a bitch. It is what it is, this a 5-star dick. She a big old freak, it's a must that I hit. It's a hot girl summer, so you know she got it lit. Know she got it lit. Hot girl summer, so you know she got it lit, yeah. Know she got it lit. Hot girl summer, so you know she got it lit, yeah.
Does someone like you take your bed? Who's she got it lit?
Penye moshi lazima kindukulu. Penye kuku lazima wepukulu. Nimesunda ganji kwa katululu. Leo sina ndai nimekuja na kisululu. Tuta do what? Tuta ride boda boda. Luku safi nimepaka boga. Dona toka loko nataka kuvuka boda. East to the west tukutane na maoga. Kwa wa Niger, wa Manaira. Niko na do music bank kama Tyra. Tali top shatter, si mindyo mama Kyla. Ikifika weekendi si uwaka kaka waida. Wait a letter, wait a letter. Mugi kwa njia by the way ongeza meza. Tunaiweka, tunaserereka. Loni kuwatesa na pako za dikteta. Ey, tunabugia bugia. Tunabugia bugia. Ey, si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia. Ey, tunabugia bugia. Leo tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia. Ey, tunabugia bugia. Leo tunabugia bugia. Si tunabugia bugia. Na isiposhika tunarudia rudia. Kumewaka sana wapi bako ya maji. Leo ni kushikisha jaba na washikaji. Pale katikati ya tindo kuna party. Mpaka boy wangu gidisi yako maji maji. Kesi badai leo tunachoma rada. Tunachoma mpaka tutafutwe na nakada. Leo maboy wangu wanachotwa na mamata. Madem wenu washachukuliwa na mafala. Mina kula happy na tupa asara juu. Sahau shida zako na uwanze kuzitoka. Life tu ni moja kukufa ni number two. So before iishe, we anzanga kuzi order. Wait a letter, wait a letter. Mogi kwa njia by the way ongeza meza. Tunaiweka, tunaserereka. Loni kuwatesa na vako za dictator.
Mr. Yatna Nadia. Tunabugia
bugia.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Bendi lango limeni kumika kutu. Limeni shika nina sema tumasudu. Karibia chapto no nipige mamutu. Zungushie wendon, zungushie wa Ntakanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka.
Chibobo wangu, mhodari wangu. Chibobo wangu, mhodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutenda kila day bana mi bado na kuwaza. Umefitro yangu bado inakuwaza. Kukutex banda ndo ilipua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi ata kulika jana. Ata ulize mi siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapodondo. Wakati sinadoni kibishana na kamongo. Toni ukipita na maboy wana tense. Nazidi kuwalenga ndo iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we siyo mama pia. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Bendi lako limeni kumika kutu. Limeni shika nina sema tumasudu. Karibia chapto no nipige mamutu. Zungushie wendon, zungushie wa Ntakanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka. Takanya na wendon, takanya raka.
I want your boy with the ghetto loving. It's my dear that you say you be wanting. Nitakanya, nitakanya. Oh no, I don't need a check. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I'll be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I'll be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nime cheesy with your love, si jiwezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tu kama mbuzi. Vako zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika kwenye club wa wanarora.
Kuru kushukara kasha kuru kukungu. Penzi lako limeni kumika kutu. Limeni shika nina sema tumasudu. Karibia chapto no nipige mamutu. Zungushie wendon, zungushie wa Ntakanya na wendon, takanya raka. Ntakanya na wendon, takanya raka. Ntakanya na wendon, takanya raka.
Kenyo oko, ipati siya makap. Ipati niya streamo bana. Fara!
Kiseila, speke ya
DJ Ara.
Ni weekend imefika na kuna dundana. Shika jaba pita besa kwa supana. Tafta mali piga chumsa kamtirina. Kiji nice the dirty sina dabangana. Leo club kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Tumademu wana wine reggae dikiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ameza na vituko. Amechanganya taina ndao mnani ya dikiota. Todie
Arigata,
goro. Nina diapeta tani kusandani ya goro. Lima madam chesa, nina kitamla. Shika utam nyuma, nina kibyangla. Dunga masilva mbogi, nina udyangra. Roga mchavichua, kuna uganga. Mpenda ngo atikuwa niwe ni mganga. Kone we ni mganga.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Kato mali piga tumsaka mtirina. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Juma demu wana wan reggae digiot. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ya meza na vituko. Amechanganya tena ndo mnone digiot. Atazie
Adigiata. Adigiata.
Para, ikotinye para, para. Kame hunyondo kungwara ni kupara. Cheki na wangwara yo mini para. Pedi pedi zangu za wamedi. Za kungwara na jua utasedi. Mdogo mdogo handi na uweti. Kena kutu kana daikitu. Ine ine mbrosho ebu cheki. Wenadina kuboka ya nyuki. Inamia ni kupige kiki. Kiki 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 za matiki.
Ni weekend imefika na tunadundana. Shika jobo pita besa kwa supana. Kato mali piga tumsaka mtirina. Tuji na sita doti sinada bangena. Leo klabu kwa shika kwa waka. Na mademu wamebeba kiwa jaka. DJ cheza za dabonge na kapuka. Juma demu wana wan reggae digiota. Kuna manzi amevali ya kigeto. Cheki vile anachezi ya kiboko. Kokos night chini ya meza na vituko. Ametanganya tena ndo mnone digiota. Tazie
Adigiata.
Tumejipata kwa shere, tunanura nura. Mwaza kutuko bisa, tunakunywa kunywa. Ni muda kufurahi na kuruka ruka. Kama masai na kupandisha mizuka. Tafuta toto imwake kwenye flow. Paka majogo usione so. Ebu tafuta toto jimwage kwenye flow. Paka majogo usione so. Wana tuitaga mapopo. Vile tuko live, tuko live. Kila kitu krokoto. Tunakula live, kula live. Wana tuitaga mapopo. Vile tuko live, tuko live. Kila kitu krokoto. Tunakula live, kula live.
Sababu leo mpaka che, mpaka che,
mpaka che.
Sababu leo mpaka che,
mpaka
che,
mpaka che.
Basi leo mpakate,
mpakate,
eh,
mpakate,
wo,
mpakate,
eh, ninasema mpakate,
mpakate,
eh,
mpakate,
wo,
mpakate,
eh.
Nimesha kula tabu toka longi, nikaziona siku kama azisongi. Leo nala changu na siombi, mambo sasa tiki hakuna rongi. Tutabanana na sitoki toki, kama kisiki misingoki ngoki. Kana pigasha kuna mashoki shoki, kana niemesha kama dogi dogi. Uyu mtoto toto, yani yuko moto moto moto. Kana nipa joto joto joto, leo nimeshinda loto loto. Uyu mtoto toto, yani yuko moto moto moto. Kana nipa joto joto joto, leo nimeshinda loto loto. Goma inogire,
imenoga.
Olotaka tusile,
wameoga.
Goma inogire,
imenoga.
Wala tunatabu tabu. Olotaka tusile,
wameoga.
Atakeza kwa mababu babu.
Sababu leo mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
mpaka che,
mpaka che.
Mr. Skills on a mission, they dizzy on television.
Yeah, she.
The way you touch me, nobody touch it, though. The thing that you give me, nobody have it, though.
wanajiuliza why you love me so. Baggy, let's go to Ibiza, what you waiting for? Now your love so special, baby, you the top of my money. Nitakupenda leo kesho, baby, favorite of my mommy. Now your love so special, baby, you the top of my money. Nitakupenda leo kesho, baby, favorite of my mommy. You got me feeling like Oliver Twist, Oliver. You got me feeling like Oliver Twist, oh, Oliver. You got me feeling like Oliver Twist, oh, Oliver. You got me feeling like Oliver Twist, yeah, yeah, shit. You got me feeling like Oliver Twist.
Ah, hey, TMX, oh. Ah, hey, money sapu. Ah, hey, TMX, oh. Ah, hey, Olorun ma je, Olorun ma je, I no go down my baby. Olorun ma je, Olorun ma je, Olorun ma je, I no go wrong my baby. Olorun ma je, up to date, oh, up to date. She no need no validation. Now every day she dey upgrade. She no get no expiration. I want ma, 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 ma. Oh yeah, give me ma, 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 ma. I want ma, 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 ma. Oh yeah, give me ma, 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 ma. Got me feeling like Oliver Twist. Oliver Twist. Got me feeling like Oliver Twist. Oliver Twist. She got me feeling like Oliver Twist. Oliver Twist. She got me feeling like Oliver Twist. Oliver Twist. Oliver Twist. Your body got me feeling like Oliver Twist.
Girl, you make me loco. You play me like a loto. All you want is my dodo. I even buy you moto. Oh no. You say you want a lolo. But why you leave me go go? See now I am solo. Oh no. It could have been something different. You say you want money, baby, oh. We could be loving my honey, kissing and cuddling, life in Miami, oh. We could have been something different, oh. You say no money, no honey, oh. You should be walking beside me morning and evening. Girl, why you running? Oh, I don't tire for play play. Things say now you go hold me down. Checking by hello silly. With you I want to settle down. You sweet me like soda. High me like lager, cool it down. Oh my beautiful lady, why you wanting to let me down? All my they be mocking me. Now I guess the joke is on me. It's unfair, baby. It's unfair, baby. Oh, the way I want no the fuck with me. Every time she dey do call me. See, I swear, baby. Oh, I swear, baby. Girl, you make me loco. You play me like a loto. All you want is my love. I even buy you more.
Iko bie, iko bie, DJ Ati sana iko bie. Ati iko bie. Rada rada iko bie. Iko bie. Ati iende sana iko bie.
Sinaga pressure. Tish, nacheza tuna pesa. Ona sasa, leo ni kukesha. Mashash, leo ni mekam tuna pedi kwa club. Acha tu slow, tu show, flexi kwa flow, flow. Yani tu flow, kiblow. Meka ia, I mean here. Juu mimi ndiyo cargo, vitu ni mebeba, ziko bie.
Deme ni nasa, deme ni chocha, aki niko aire. Siriki dudu kukinyanya macho, niko bie. Inachanga misha blinke na sana mdie. Leo sakia nika leo na ingi ya kindie. Anade kufunga duka, nijipige pige valon. Chura ni chura, ata upitia salon. Bele na nyuma nye usi kama nylon. Nakachachishi ya home juu, kwa balkon. Iko bie, rada safi ko bie. Iko bie, fiti sana iko bie. Ati, iko bie, rada rada iko bie. Iko bie, ati, iende sana iko bie.
Bada niko bie na disaster yo. Nipige lighter tunapenda marasta yo. Nichere saba waroshe tududu jo. Nihiti lafu genge ni laife bro. Na maji chafu kwa bake siyo inje bro. Tunawabeba kikaske skifo jo. Wampeke jenku zamisha tumamjulu bang. Kwa sofa ore uniseti tu.
Genge Tony na take over VDJ Jones. Sasa ni wanaomoka wana make do. Niko bie kwa hivyo leta makondikoni. Na bullet kwa pistol niko na libido. Washa shada shikisha kajaba. Windows kwenye wako joa chana na wababa. Mate na kupea ataka uko na homa. Si ati siku post ni WhatsApp inagoma. WhatsApp inagoma.
Iko bie.
Hali sapa dunge.
Rada safi iko bie.
Ida kine.
Iko bie.
Safi uwe kine.
Kisale iko bie.
Alright. Arpenda baba senga siyo mafichana. Siyo mafichana. Arpenda baba senga siyo mafichana. Arpiga simu yangu siku na mchana. Arpenda baba senga siyo mafichana. Siyo mafichana. Arpenda baba senga siyo mafichana. Telefona ringu siku na mchana. Njua mini mnyama kwa saina daisu. Move smoking kipapu jini eki bring blue. Mini street mini tokus kwa saina daiku. Na mapenzi sani umize kwa saisi daiku. Pauna nipe unipe boro sifoto. Tauna penda siti angwe nifolo basi kwa liu. Kinipe a space na kupeleka kwa moon. Nekifane sema time kwanza vile iko noon. Arpenda namba saba sana mkimbiza kwa win. Ite mara saba bado sizi come quick. Kama siku zote saba manze mina make quick. Manze moto anataka sunny fire mina bring. Anani kunywa kini itati. Mina mpanis ju mindyo dadi leta. Madi ngonywa pa mindyo madi. Yuko addicted mindyo nadi. Arpenda baba senga siyo mafijana. Siyo mafijana. Arpenda baba senga siyo mafijana. Arpiga simu yangu siku na mchana. Arpenda baba senga siyo mafijana. Siyo mafijana.
Ambapo anapenda nga madeni. Kanku kata na kata nga maheni. Heni, staga na staga niki medi. Medi, staga na staga niki medi. Medi, miujali ganji na ladies. Miujali money so nataka meni. Meni, staga na staga niki medi. Medi, staga na staga niki medi. Medi, adi staga na staga niki medi. Jama jo ume dedi ama tu ume bleki. Na ume noki wendi ama pia na beki. Saa, ngoja nianze kata keki. Na, when kaka bambe jujo hauna class. Dinko na mane nipate kwa ba. Cheki ni fane umevaka mafiat. Fiatu madhare badaye ni fane.
Iwiki ni nasikia kukata kakeki. Nasikia kukata bado he ni. Pime pedi round moja aniseti piri. We mrazi pigwa ting ting. Yeni divana nakatika na chumbi. Ringi kiroma weki chumbi. Zikishika mina washanga kihudi. Ringi kiroma weki chumbi.
Ambapo anapenda nga madeni. Kanku kata na kata nga maheni. Heni staga na staga niki medi. Medi, staga na staga niki medi. Medi, miujali ganji na ladies. Miujali money so nataka meni. Meni, staga na staga niki medi. Medi, staga na staga niki medi. Medi.
Penda, mina penda vile bass tubweka. Nipe chingri tujilipwe tena. Nati paipu tutachafua tena. Kenya na paipu doni pewa. Kao unatoka kari yako. Medi seti tuende form.
chain, my dance and do a team ta. In the best to sing.
Yeah, alafu mwanaume msuma Instagram na mafilta. Nadai wave ama unadai hita. Na siko shua hata kama jo unapata picha. Wako za kimazisha ni kwa nadai ficha. Sishi dangu bana ninihusu. Bona ni wagawe bana na ninusu. Hikiko simbaya sana, tupendia sara. Fadali tukafungwe na mabusu. Nimeanza sijamaliza. Foka peke ndo mwangaza hapa kwa giza. Unaswami sawa uliza. Kosa kubwa nisidhani kama dasgiza. Combination ya ni kwale moti. Bad kize, yani body, body, stamina. Ukitaka feature, ina depend. Na mister ku feature, nifanda. Check you one time more, new day more. New day big, ina see big G. Yani haka jo, mata on. Nana itaka tukika tika.
Itaka tukika tika. Itaka tukika tika. Itaka tukika tika. Itaka tukika tika. Wacha urasta mfuko wa shavya.
Alafu mwanaume msuma Instagram na mafilter. Nadai wave ama unadai hita. Na siko shua hata kama jo unapata picha. Wako za kimazisha ni kwa nadai feature. Sishi dangu bana ninihusu. Bona ni wagawe bana na ninusu. Hikikosi mbaya sana, tupendia sara. Fadali tukafungwe na mabusu. Nimeanza sijamaliza. Foka peke ndo mwangaza hapa kwa giza. Unaswami sawa uliza. Kosa kubwa nisidhani kama ndasgiza. Combination ya ni kwale motive. Kize, yani body, body, stamina. Ukitaka feature, ina depend. Na mister ku feature, mefanda. Check you one time more, new day more. New day big, ina see big G. Yani haka jo, mata on. Nana itaka tukika tika.
Kitaja urasta mfuko wa shenga.
Kiss to kiss. Karibu genge. Genge on your stereo. Mistari shtundo mori yo. Baina mtongo ni kama unajua. Ibindi kwa miurizo. Nilibo mzungu wakanyonesha goodbye. Chao. Kikamba yangu ikanembe menduliza ni chao. Weni hao jona kuitanga kanono. Saula lenjani utosha nina wana. Hey, wana kuita danda class. The only max that uneza get ni stretch max. Weusi tititi. Bleach utakuwa fiti. Hai na una bleach. Na labda weni daki dali. Na a thousand and thousand and thousands of watu. Through mikono zako wamehiri. Weni haki, designs hako, masonko, Chris Kirubi, wanazifil. Strike on a unliving, ukifunga bau. Ukihustle, wanaleta madharau. Sina do, niko gifted, papa, please. That's why I'm second name, niko down. Thank Jesus. Nina talent, denye nikiruka stage. Wagonjo na kena na wheelchair, when I get down low. Chini kwa chini, chini kwa chini. Chini, chini kwa chini, chini kwa chini. Isi gift, ni power. Ina touch lives, kila time, mabaraka zina come down low. Chini kwa chini, chini kwa chini. Chini kwa chini, chini kwa chini. Nairobi na saka wax na maze misi juani. Sahini kukinda na certificates chwani. Exos as it makes sense. Kama niko qualified na ambiwa. Yani mungu juu mimi misi nado. Yani mungu juu nimetoka ghetto. Juu sina suti siko presentable juu. Hauna mgu wana kuita disable DJ. Na anytime una chiki chiki kuna opoka watu so. Weni comedian ukishika mic. Hizo dakika mbili shida zangu zinago. Ulisema ni trust in no man. Maryland na Samson man nipe wisdom. Ki Solomon man pedi yangu ibaki down. Mende niko dance floor tuko down low.
It's your girlfriend's favorite DJ, DJ Arika.
You didn't define a perfect life. Searching for a perfect one. The life you live is in a perfect life. You know the place where they go. Can't believe my eyes could see the day I found my missing. Invested her best in me. Yes, I know. Now so we take go. If you define it,
woman,
that perfect woman we go deep by your side. That God-fearing woman, that kind of woman. Brother, go build on yourself. If you define it, woman, pretty woman, that perfect woman we go deep by your side. That God-fearing woman, that kind of woman. Brother, go build on yourself. Cause nobody's perfect.
Pásalo con aguardiente y pa' que vea lo bueno que se siente. Y ella tiene un culo grande pero natural. Ella dice que lo heredó de su mamá. Y yo se lo creo, porque por lo que veo rompe la disco con ese meneo. Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance, aunque sé que ella no cree en romance, baby. Porque por lo que veo rompe la disco con ese meneo. Y yo se lo creo, ojalá me dé un chance, aunque sé que ya no can romance, baby.
Can you feel the beat within my heart? Can you see now, my love now, shine now, through now, the dark?
Now hear this.
Trust him. He's only here for one thing, but a little bit older, a black leather jacket, a bad reputation, insatiable habits. He was on to me, one look and I couldn't breathe. Yeah, I said if you kiss me, I might let it happen. I hope that your ass gon' know what to do. That's my weed, do it like
Doja Cat, call me El Gato. I'm the big boss and I got big bread. I'm getting big headed and I like good head. I'm not cheap, baby, and I'm sure not selfish. Taking like Elvis down the broke my pelvis. Jumping off the top rope, got them tag teaming. Putting on a show, I got the whole crowd screaming. Bougie with the bread, I'm like a top-notch freak. Act like I'm a treat when a dog see me. Like a thief in the night, like she stole my green. Got me walking off the scene like a hole in my jeans.
Namato, Fatima Dotto, Kenny Chacha Cotocho, Yotta Coyoto,
Tazima Namoto, Fatima Dotto, Chacha Cotocho, make you dance to the Shoko.
When you fire west, you Nakufana Keki, what was Waki for, I guess you. Unan punjana keki kachiri ge kachiri
saga
baby kachiri
saga
kachiri kachiri
saga
sasa kachiri
saga
gondi na bino
analimwaga mwanga
wabe
analimwa
unalapuka ku Congo
analimwaga mwanga
kita na intijua
analimwaga mwanga
oh
analimwa
ni Congo kalofanga
analimwaga mwanga
kiru
Oh yeah, get them. Oh yeah, get them.
Oh yeah, quick, quick, quick.
Oh yeah, get them. Oh yeah, get them. Make you stop. Won't you ginger me now, eh? Put the brick, make a king sit down, eh? Lucky guess they can hate me now, eh? Lucky guess they can hate, eh? So I'm cruising, man, foolin'. She getting money, never do this. Why prove it? She getting close from Zimbabwe, I said I ride it. I'm a king, pull up where I stay.
You make a nigga wanna lose without this. You make a nigga wanna prove without this. You make a nigga wanna lose without this. You make a nigga wanna choose without this.
Kachiri, get kachiri,
saga.
Baby kachiri
saga
kachiri kachiri
saga
sasa kachiri
saga
gondi na bino
analimwaga mwanga
wabe
analimwaga
mwanga buka bu Congo
analimwaga mwanga
kita na intijua
analimwaga mwanga
oh ya
analimwaga
mwanga nifongo kalofanga
analimwaga mwanga
kiru
oh ya get them oh ya get them
America,
oh lilili,
America,
oh lilili,
America,
oh lilikos, oh lilili,
oh lilikos,
that's good,
oh lilikos,
set down,
oh lilikos,
may I be rapping,
oh lilikos,
to my bed,
oh lilikos,
repeat to us,
oh lilikos,
the bala,
oh lilikos,
may you turn up,
oh lilikos,
oh lilili,
oh lilikos,
that's good.
Oh,
lit, lit,
lit,
lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit, lit,
rapper. Oh my God, oh my God, respect you.
Now hear this.
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amesi.
Watoto wa bibi wanacheza kote mpaka kwenye matope wanavua wigi. Kama wamegombana na ebito, fanya kama unadukua.
Twende sasa,
unanengua.
Twende sasa,
unapika na pakua.
Twende sasa,
chukua.
Twende sasa, mabobo bobo, unakesha popo.
Leta chupa kwa chupa na moshi tulewe.
Unakesha popo,
nasema bobo bobo,
unakesha popo.
Shika pesa tusepe silali mwenyewe.
Unakesha popo,
ana sasa mbua.
Kaleo,
ana kipinu.
Kaleo,
anajiche tuwa.
Kaleo,
ayayayaya.
Kaleo, we,
amaboko.
Hey, amaboko.
Hey, amagulu.
Hey, amagulu.
Amaboko.
Hey, amaboko.
Hey, amagulu.
Hey, amagulu.
Amesi.
Asa baby show, show nyesha litokupa mama. Baby go, go mesha usijali lawama. Kana sipiti titi, kwendofo chichi chichi. Katoto kuchi kuchi, kwenye kuchi kichiki. Kwenye nyomi kichichi, mwanyoni tikigi. Twende paka moni kipiti, kingsa meshe moni kimbiji. Katoto kana papara, kupigwa nyembe kikara. Mbuta kama sigara. Nasema popo popo,
unakesha popo.
Chapeza cha ukucha na monde tulewe.
Unakesha popo.
Panangu popo popo,
unakesha popo.
Kama kigo mafuta silale mwenyewe.
Unakesha popo.
Ayayay.
Kime mpana,
oh kidaluso.
Kime mpana,
kaisha leo.
Kime mpana,
somba kama fuso.
Kime mpana,
umo. Amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amaboko,
hey, amaboko,
hey, amagulu,
hey, amagulu,
amesi.
Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale. Mwaga maji tucheze kama kambale. Leo ni Vani Boy, yupo na mtoto atandale.
Sacheza shakilas, akilas, akilas. Sazungusha kilas,
kilas.
Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Yerusalema, ikayalami, ilondoloze, uhambe nami, zungangishilana. Dao yami, ayikulana. Buso wami, aukulana. Kilo ndoloze, zuhambe nami. Dao yami, ayikulana. Buso wami, aukulana. Kilo
no, no lo sé.
Gang, 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 pepper, gang, 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 happy gang, gang, gang,
just best friends. Set I want enugbe gang, gang. Bad mouth gang. Akube Balenciaga gang. One gang. NFT 20 men gang. Gang. This gang is the most high. They know they see where they don't hide. Sick of the NFT, no ice. You know me, but we're not guys. In fact, you are not gang. Gang know they wear fake Rolex. Gang know they ooze. Gang know they talk too much. Gang no get patience. Set I want gang, 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 gang. Pepe them gang. Happy gang, 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 just best friends. Set I want Enugbe gang, gang, bad mouth gang, Akube Balenciaga gang, 120 men gang, gang. This gang is the most tired. Yeah, gay, yeah, of Lagos.
You're chilling with your hottest DJ, DJ Arika.